said in my what is this? Why would it as so ifa? Didi mela metiru pandalo. Ingandi wononge. Kuta kwacha tu wala wala. Didi misatima. Moyo wanga uko falutu. Lachiru gamo. Kutini wane mambu yanu. Ule melelo wanu. Uhuku nite moyo wanga.